Downloadani tikumvera nyimbo dzavamwamba pamalawianga.com.
Secret on the board.
Sindi mataku vesa kuti ndi wangi. Mavuto akabwela amandika. I don't need another girl, no. She's only one in my life. Amanduza ndiwe wanga usadanda. Anytime she's by my side. Chikondi chumwe ine, amandi pasa baby. Chimandi kwa. Kondi chomwe ine, amandi pasa baby. Chimandi kwa.
Sindifuna wina, amandi kwa nila. Sindifuna wina, amandi kwa nila. Sindifuna wina, amandi kwa nila. Sindifuna, alidele kulinga utaenda nae. Kazu yuye kanda de kanai. Popanda ye inesi nga kari. Nga kari tuloto siti nga bwe. Kodi amandi konda zenizeni. Komaso amandi fika penipeni.
Chikondi chomwe ine, amandi pasa baby. Chimandi kwa. Kondi chomwe ine, amandi pasa baby. Chimandi kwa.
Sindifuna wina, amandi kwa nila. Sindifuna wina, amandi kwa nila. Sindifuna wina, amandi kwa nila. Sindifuna, amandi kwa.
Chumwe ine, amandi pasa baby. Chimandi kwa. Chikondi chumwe ine, amandi pasa baby. Chimandi kwa.
Sindifuna wina, amandi kwa nila. Sindifuna wina, amandi kwa nila. Sindifuna wina, amandi kwa nila. Sindifuna.
Downloadani tikumvera nyimbo dzavamwamba pamalawianga.com.